Hodim lengo hipoke, hihabari husisubiri kipenga chukwa tuwa tafakari. Mudo na kwendo siwa mwingi wa ha-
Yeah. We back. Michano midondoko siyo.
Hodi mlengwa hipoke, hihabari hususubiri kipenga chukwa tuwa tafakari. Mudo na kwendo siwa mwingi wa habari. Wanangu walisha sanda tizi maisha siswari. Washa defender ni wakanya kiambali. Nipune mapene yao nisepe kama balari. Sina kipimo sipimu ina underground. Just tell a heavy nigga don't try next around. Easy on the beat it just it's a big sound. Schooly boy town. Boy from the hood he never lose it all down. Hip hop in the blood is on the king from the jungle. Naughty daggy daggy I'm the killer like a Rambo. Don't forget I'm up a chase and I could carry like a sample.
Acha ni score hizi pass map. Mashambulize talkie pack bass. Juu ya mdundo kama hivi tuna pack bass. Papa rats. Vipu tabeza hizi papa rats. Kazi yangu mimi ni kubadilisha dhima hasi. Dhima nashi washa hasi. 15 kwa radio zao hatu bumi kwa michano. Data na hoja kwa mfano. Kawezi kuendesha maisha huwezi kuendesha gari. Wajanja wamesaduka unakesha kusaka margins. Rants inavozishuka nikipanda ni hatari. Kwenye kuomba na ujuzi kama globo. Malaya nkikomba isijo kanipa kuwa na jogo. ADMC mwenye hata ya wandishi. Kwa rap hii uliza DDC ni mazishi.
Na wapaki kwenye chemba mindo shotgun. Peace kwa chindo watengwa na uko flan. Siwazi ni kutoka bado nipo ndani. Andaki kama mula nipo Taliban. Toka dili za shilingi sasa leta pound. Napindua hii ligi na navishwa crown. Futi sita kwenda chini haters goodbye. Nipo fiti nipo faster yani very fine. Nacheza na kinasa kwa midundo hii. Wanakesha kwa waganga sisi century. Mungu moja na nitosha na jisikia free. Ngumu kwao wamesanda wana knowledge. Napasua izi anga bila chicha bui. Kibonge wa vitasa nini zola di. Chanika mina plasta kama XP. Napinduka na jichenga baya si ofi.
Hindo middle parliament superstars hawa ingi hata kwa viti 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 maalum. Hiso middle katinyeti utaka vipi kipi 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 kina viti hum. Humu ndani yoto da squeeze msoto baka bendi za watoto squeeze zime kwa za moto. Hindo gundia moto baka msoto umetanda. Sizi ngumi ya mtoto so mkubwa swezi standa. Na ya msha pampu baka skate zine shimu. Na mkumbusha babu kwa videnti vimitimu. Natoa adhabu mindo fimbo ya mwalimu. Unaugua gadhabu mindo dawa ya ukarimu. Napiga swala hindo dhana ya uamsho. Napiga para hindo shara ya ukumbusho. Na winda swala na saka kwenye maficho. Nakata nala na ngata ngata na kula jicho. Gesti takatifu fanya mapenzi na bwana. Gesti ya wataka bifu nyama zinakatwa sana.
Lawa chapa na hindo rap stick. Kila waki flow wana era speech. Punch ni Somali hadi buthe pakaliki. Vesi ni safari kiwa mzembe bao kiki. Washa rusha wana, steam zina bana. Nawe tumechana sasa waitu nakutana. Kula nyonga bwana, mizuka na fanana. Chupa ni kichana, hawa ndonga na kazana. Kila waki rap, sio ni mwenye sifa. Vesi na zigawa mwenye wingi maarifa. Rap, mahesabu kwenye rap. Kila wakisoma mahesabu ya bongavu.
Kula kiapo kwenye BT boot. Mbali kutapepo wenye BP oops. Naweka sawa kwa matendo truth. Nauza madawa kwa wagonjwa nooks. Wapangilie wavae watu peke. Pia kwetu shangilie wachukiwe mtu che. Nabeba vingi kwenye kichwa nipepe. Geto bado vingi nikifika nipoke. Nipo na wanangu watavuja press leo. Dom pande zangu nazivunja pembejeo. Kero ndogo ndogo zimekuwa na vileo. Wake za vigogo wanaishi kwenye vyeo.
Wanasema nimekojole mdundo leo ntachapwa na mama. Tema menunyo hundo kujinga jinga dona hanya. Sefa ni midundo na midondoko. Malipa ndo tungo tusipika mabuchecha machoko. Kabla siya kubaliwa jinga hape nimechechezea yoko. Wali wali ya sadaka pakuliri wado muzi baba paroko. Chuzo nukunikana nishikubisha skete na budukeke kama msichana. Yeah. hini hii pribiri up niku up unaponza kurap wana go down shang swezi stop with crap niku your crown chikiri dance yo unaponza kama nasi kadinga nasi kwa asi na bilito CEO sikiriza dundo pata funzo ligari picha na mito teacher one kura mchicha jito fikicha na hali ndo marifa posed hapa nataka nende kwa speed kidogo za idi ni pumzi zingi ovi widi mida jita idi siyo mayuya and this one I'm gonna give it to ya fan
yo yo get a 255 TZ music sees AJ
Records
Tarifa in the building Tarifa Madade